Igitabo abahanuzi n'abami igice cya gatandatu. Ubwami bugabanywamo kabiri. Nuko Salomo aratanga asanga basekuruza bamuhamba mu mudugudu wa se Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yima ingoma ye. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 11 umurongo wa 43. Hashize igihe gito yimye ingoma, Rehobowamu yagiye i Shekemu, aho Abisirayeli bo mu miryango yose bagombaga kumwimikira nk'umwami wabo. Rehobowamu ajya i Shekemu kuko ariho Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 10 umurongo wa 1. Mu bari baje i Shekemu harimo Yerobowamu mwene Nebati. Uyu Yerobowamu niwe mu gihe cy'ingoma ya Salomo wari waramenyekanye ko ari umugabo w'amaboko w'intwari, kandi ni nawe umuhanuzi Ahiya w'Ishiro yari yaragejejeho ubutumwa buteye ubwoba buvuga buti: "Dore nzatanyaguza ubwami mbukuye mu maboko ya Salomo nguhe imiryango 10." Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 11 umurongo wa 28 n'uwa 31. Imana ibinyujije mu muhanuzi wayo yari yarabwiye Yerobowamu yeruye, imubwira ko bizaba ngombwa ubwami bukagabanywamo kabiri. Imana yari yaravuze ko irigabanywa rigomba kubaho muri aya magambo ati: "Kuko banyimuye bakaramya Ashitoreti ikigirwamana kazi cy'Abasidoni, na Kemoshi ikigirwamana cy'Abamowabu, na Milikomu ikigirwamana cy'Abamoni, ntibagendere mu nzira zanjye ngo bakore ibitunganye mu maso yanjye, bitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko se Dawidi yagenzaga." Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 11 umurongo wa 33. Yerobowamu yari yarabwiwe ko ubwami butagombaga kugabanywa mbere y'uko ingoma ya Salomo ihanguka. Uwiteka yari yaravuze ati: "Ariko sinzamunyaga ubwami bwose, ahubwo nzamukomeza abe umwami iminsi yose akiriho, kuko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi nitoranyirije kandi yitonderaga amateka n'amategeko yanjye. Ariko nzanyaga umuhungu we ubwo bwami mbuguhe, aribwo miryango 10." Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 11 umurongo wa 34 n'uwa 35. Nubwo Salomo yari yarifuje gutegura intekerezo za Rehobowamu, uwo yari yarahisemo ngo azamusimbure ku ngoma kugira ngo azakoreshe ubwenge mu guhangana n'akaga kari kavuzwe n'umuhanuzi w'Imana, ntiyigeze ashobora gucengeza imbaraga iganisha ku cyiza mu ntekerezo z'umuhungu we, kuko uburere bwe akiri umwana muto bwari bwarirengagijwe cyane. Rehobowamu yari yarahawe na nyina w'umwamoni kazi ikimenyetso cy'imico ihuzagurika. Inshuro nyinshi yaharaniraga gukorera Uwiteka, maze muri icyo gihe akagubwa neza. Nyamara ntiyarashikamye, kandi amaherezo yaje kwiyegurira imbaraga y'ikibi zari zaramukikije kuva mu bwana bwe. Mu makosa Rehobowamu yakoze mu buzima bwe ndetse no mu guhakana Imana kwe kwaherutse, hagaragaramo ingaruka ziteye ubwoba zavuye ku kuba Salomo yararongoye abagore b'abapagani. Imiryango y'Abisirayeli yari imaze igihe kirekire yarababajwe n'ibibi byatewe na gahunda zikandamiza zari zarashyizweho na Salomo. Gusesagura umutungo kwabayeho ku ngoma ya Salomo igihe yari yarayobotse ibigirwamana kwari kwaramuteye kwaka abaturage imisoro y'ikirenga no kubakoresha imirimo myinshi y'agahato. Mbere yo gukora umuhango wo kwimika umuyobozi mushya, abatware bo mu miryango y'Abisirayeli biyemeje kubanza kureba niba umuhungu wa Salomo afite umugambi wo korohereza Abisirayeli iyo miruho. Baramutumira, nuko Yerobowamu n'Abisirayeli bose baraza babwira Rehobowamu bati: "So yadushyizeho uburetwa butubabaza, nuko none utworohereza iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadushyizeho, natwe tuzagukorera." Kubera gushaka kugisha inama abajyanama be mbere y'uko atangaza gahunda y'imiyoborere ye, Rehobowamu yarasubije ati: "Nimugende mumare iminsi 3 muzaze munyitabe." Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu agisha inama abasaza bahagararaga imbere ya se Salomo akiriho, arababaza ati: "Murangira nama ki nzasubiza abo bantu?" Baramusubiza bati: "Nugirira neza abo bantu ukabanezeza, ukababwira amagambo meza, bazakubera abagaragu iteka ryose." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Rehobowamu atanyuzwe yahindukiriye abasore bari inshuti ze akiri umusore ndetse atangiye no kuba mukuru, maze arababaza ati: "Murangira nama ki turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereza uburetwa data yabakoreshaga?" Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 12 umurongo wa 9. Abo basore bamugiriye inama ko arushaho gukandamiza abaturage be, kandi akababwira yeruye ko uhereye mu itangira ry'ingoma ye atazigera yihanganira ikintu cyose kizabusanya n'ubushake bwe. Kubera gushaka gukoresha ububasha bw'ikirenga, Rehobowamu yiyemeje kutita ku nama z'abasaza bo ku ngoma no kugira abasore abajyanama be. Nuko umunsi wari wavuzwe ugeze, Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse. Maze ku ijambo ryerekeye gahunda yari agiye gukurikiza, Rehobowamu abasubizanye inabi nyinshi ati: "Data yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko jyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko jyewe nzabakubitisha sikoropiyo. urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 12 umurongo wa 12 kugeza kuwa 14. Iyaba Rehobowamu n'abajyanama be batari bafite ubunararibonye barasobanukiwe ubushake bw'Imana ku ishyanga rya Isirayeli, baba barumviye icyo abantu basabaga cyo gukora impinduka zikomeye mu miyoborere y'igihugu. Ariko mu gihe bari babonye amahirwe mu iteraniro ryabereye Shekemu, bananiwe gutekereza impamvu y'ibintu n'ingaruka bizazana, bityo baca intege by'iteka ryose ububasha bari bafite ku bantu batabarika. Icyemezo bafashe cyo gukaza no kongera ikandamizwa rya ryaratangiye ku ngoma ya Salomo cyari gihanganye rwose na gahunda Imana yari ifitiye Isiraheli, kandi cyahaye abantu uburyo bwo gushidikanya ukuri kwari mu mpamvu zabateye gusubiza batyo. Muri uko kugerageza gukoresha ububasha kutari mu bwenge, umwami n'abajyanama yari yarahisemo bagaragaje ubwibone buterwa n'umwanya n'ububasha umuntu ahawe. Ntabwo Uwiteka yemereye Rehobowamu gushyira mu bikorwa gahunda y'imiyoborere yari yatanze. Mu miryango y'Abisirayeli harimo abantu ibihumbi byinshi bari barababajwe cyane na gahunda zikandamiza zabayeho ku ngoma ya Salomo, maze noneho abo bantu babona ko nta kindi bakora uretse kwigomeka ku nzu ya Dawidi. Maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, basubiza umwami bati, duhurihe na Dawidi, kandi rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi, nimusubire mu mahema yanyu yemwe Abisirayeli. None Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisirayeli basubira mu ngo zabo. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 12 umurongo wa 16. Icyuho cyatewe n'amagambo ahubukiyeho ya Yerobowamu nticyashoboraga gusibwa. Kuva icyo gihe imiryango 12 y'Abisirayeli yarigabanyije, maze umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini iri mu bwami bw'amajyepfo aribwo bwami bw'Ubuyuda, bityo ubwo bwami buyoborwa na Rehobowamu. Imiryango 10 yo mu majyaruguru yo yakoze ubutegetsi bwihariye bwiswe ubwami bwa Isirayeli bwahise buyoborwa na Yerobowamu. Uko niko iby'umuhanuzi yari yaravuze byerekeye kwigabanya k'ubwami byaje gusohora. Byari byaraturutse ku Uwiteka. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 12 umurongo wa 15. Igihe Rehobowamu yabonaga ko imiryango 10 iretse kumuyoboka, yahise akangukira kugira icyo akora. Akoresheje umwe mu bakomeye bo mu bwami bwe witwaga Adoramu wakoreshaga ikoro, yakoze uko ashoboye kugira ngo abagarure biyunge. Ariko uko iyo ntumwa y'amahoro yakiriwe n'ibyo yagiriwe byabaye igihamya cy'uko Abisirayeli bari barazinutswe Rehobowamu, Abisirayeli bose bamutera amabuye arapfa. Atewe ubwoba n'icyo gihamya cyo gukomera k'ubwigomeke, umwami Rehobowamu abyumvise arahuta yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 12 umurongo wa 18. Rehobowamu ageze i Yerusalemu atoranya mu muryango wa Yuda n'uwa Benyamini abagabo 180,000 b'abarwanyi kabuhariwe kugira ngo bajye kurwanya Abisirayeli bo mu majyaruguru bagarurire ubwami Rehobowamu mwene Salomo. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 12 umurongo wa 21. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti, bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'umuryango wa Yuda wose n'uwa Benyamini n'abandi bantu bose uti, Uwiteka avuze ngo, ntimuzatabare kandi ntimuzarwanye bene wanya Abisirayeli, musubireyo umuntu wese agiwe kuko ibyo ari byaturutseho. Nuko bumvira ijambo ry'Uwiteka baritahira nk'uko Uwiteka yavuze. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 12 umurongo wa 21 kugeza kuwa 24. Rehobowamu yamaze imyaka 3 agerageza kugira icyo yiyungura ahereye ku bintu bibabaje yari yahuye nabyo mu itangira ry'ingoma ye. Maze Rehobowamu aba i Yerusalemu yubaka i Buyuda imidugudu y'ibihome, kandi akomeza ibihome abishyiramo abatware, abikamo n'ibyo kurya n'amavuta na vino. Yarabyitondeye yubaka iyo midugudu arayikomeza cyane. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 11 umurongo wa 5 wa 11 n'uwa 12. Ariko ibanga ryo kugubwa neza k'ubwami bw'Ubuyuda mu myaka ibanza y'ingoma ya Rehobowamu ntikwari gushingiye kuri izo ngamba yafashe. Kuzirikana ko Imana ariyo mutware wabo w'ikirenga nibyo byatumye umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini igira isumbwe. Baje kwiyongeraho abantu benshi bubahaga Imana baturukaga mu miryango yo mu bwami bw'amajyaruguru. Ibyanditswe biravuga biti, maze bakurikirwa n'abari bafite umwete wo gushaka Uwiteka Imana ya Isirayeli bo mu miryango ya Isirayeli yose bagiye i Yerusalemu gutambira Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Nuko bamara imyaka 3 bakomeje ubwami bw'Abayuda bakomeza na Rehobowamu mwene Salomo, kuko muri iyo myaka 3 bagendanaga ingeso nziza za Dawidi n'iza Salomo. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 11 umurongo wa 16 n'uwa 17. Mu gukomeza iyo migirire niho Yerobowamu yari afite amahirwe yo gukosora mu buryo bukomeye amakosa yari yarakoze mu gihe cyashize, kandi akongera kwigarurira icyizere ku by'ubushobozi bwe bwo kuyoborana ubuhanga. Nyamara ibyanditswe byagaragaje amateka mabi y'uwasimbuye Salomo, maze bivuga ko yananiwe guteza impinduka zikomeye ziganisha ku kuyoboka Uwiteka. Nubwo ubusanzwe yari intumva akiyemera ntagirwe inama kandi akayoboka ibigirwamana, iyo aza kwiringira Imana atizigamye, aba yaragize imbaraga z'imico, akagira ukwizera kudacogora ndetse akumvira iby'Imana isaba. Ariko uko igihe cyahitaga, umwami Rehobowamu yashyize ibyiringiro bye mu bushobozi umwanya w'ubwami yariho wari ufite ndetse no mu bihome yari yarubatse akabikomeza. Yaje guha icyuho intege nke za kamere buhoro buhoro kugeza ubwo imbaraga ze yazeguriye mu ruhande rwo gusenga ibigirwamana. Hanyuma Rehobowamu amaze gukomeza ubwami bwe, areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisirayeli bose. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 12, umurongo wa mbere. Mbega uburyo aya magambo ngo hamwe n'Abisirayeli bose ababaje kandi akaba yuzuye ubusobanuro bukomeye. Ubwoko Imana yari yaratoranyirije kubera umucyamahanga yari abukikije bwateraga umugongo isoko yabwo y'imbaraga, maze bugashaka gusa n'amahanga abakikije. Nk'uko byagenze kuri Salomo, niko byagenze no kuri Rehobowamu. Imbaraga z'urugero rubi batanze zayobeje benshi, kandi nk'uko byabagendekeye, niko no muri iki gihe, haba ku rwego ruto cyangwa runini, umuntu wese wiyemeza gukora ikibi, ingaruka zo gukora ikibi ntizigera ku muntu wagikoze gusa. Nta muntu uriho ku bwe wenyine, nta muntu urimbukira mu bugome bwe wenyine. Imibereho yose umuntu agira ni umucyo urabagirana kandi ukamurika mu nzira abandi banyuramo, cyangwa se n'imbaraga y'umwijima ndetse irimbura iganisha ku bwihebe no kurimbuka. Tuyobora abandi tubazamura berekeza ku munezero n'ubugingo budapfa, cyangwa se tukabamanura tubajyana mu gahinda n'urupfu rw'iteka ryose. Kandi niba ku bw'ibyo dukora twongera imbaraga imikorere y'imbaraga mbi ziba mu badukikije, tuba dufatanyije icyaha nabo. Imana ntiyemeye ko ubuhakanyi bw'umwami w'Ubuyuda bukomeza kuba hadahano. Nuko mu mwaka wa gatatu ku ngoma ya Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa atera Yerusalemu kuko bacumuye ku Uwiteka. Yari afite amagare 200,000 n'abagendera ku mafarashi inzove 6 n'abantu batabarika bavanye nawe muri Egiputa. Atsinda imidugudu y'Abayuda igoswe n'inkike, arongera atera Yerusalemu. Nuko umuhanuzi Shemaya asanga Rehobowamu n'abatware b'Abayuda bari bateraniye Yerusalemu bahunze Shishaki, arababwira ati: "Uko ni ku Uwiteka avuga, mwarantaye, nicyo gitumye mbahana mu maboko ya Shishaki." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 12, umurongo wa kabiri kugeza ku wa gatanu. Ntabwo abantu bari barageze kure cyane mu buhakanyi ku buryo basuzuguye iteka ry'Imana. Mu rupfu rw'abantu benshi rwatewe n'ibitero by'umwami Shishaki, babibonyemo ukuboko kw'Imana, maze bamara igihe runaka bicishije bugufi. Baravuze bati: "Uwiteka arakiranuka." Uwiteka abonye ko bicishije bugufi, ijambo rye riza kuri Shemaya riti: "Bicishije bugufi sinzabarimbura, ahubwo nzabakiza, ariko si rwose, n'uburakari bwanjye ntibuzasandara kuri Yerusalemu buzanywe n'ukuboko kwa Shishaki. Ariko rero bazaba bagaragu be kugira ngo bamenye ubushake bwanjye n'ubushake bw'abami b'ibindi bihugu." Nuko Shishaki umwami wa Egiputa atera Yerusalemu, anyaga ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ubwo mu nzu y'umwami, arabijyana byose. Ajyana n'ingabo z'izahabu Salomo yacurishije. Umwami Rehobowamu ahera ko acurisha ingabo z'imiringa ngo zisubire mu byimbo byazo, azibitsa abatware b'abarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami. Nuko yicishije bugufi, uburakari bw'Uwiteka bumuvaho, bituma atamurimbura rwose, kandi n'i Buyuda hari hakirimo ibyiza. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 12, umurongo wa 6 kugeza ku wa 12. Ariko ubwo ukuboko kwabahanaga kwavagaho, maze igihugu kikongera kugubwa neza, abantu benshi bibagiye ubwoba bari bafite, maze bongera gusubira mu gusenga ibigirwamana. Muri bo harimo n'umwami Rehobowamu ubwe. Nubwo yari yaracishijwe bugufi n'ibyago yari yaragezemo, yananiwe gufata ibyo byamubayeho ngo bimubere intambwe ihindura imibereho ye. Yibagiwe ibyigisho Imana yari yarakoze uko ishoboye kose ngo imwigishe, maze yisubirira mu byaha byari byaratumye igihugu gicirwaho iteka. Nyuma y'imyaka mike y'imibereho y'urukozasoni, aho atakiranukaga kuko atagiraga umwete wo gushaka Uwiteka, nuko Rehobowamu aratanga, asanga ba sekuruza, ahambwa mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Abiya yima ingoma ye. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 12, umurongo wa 14 n'uwa 16. Ubwami bukigabanyamo kabiri mu myaka ibanza y'ingoma ya Rehobowamu, icyubahiro cya Isirayeli cyatangiye kugenda ubutazongera kugaruka ngo cyuzure nk'uko byahoze. Inshuro nyinshi mu myaka magana menshi yakurikiyeho, intebe y'ubwami ya Dawidi yagiye yicarwaho n'abantu bafite imico ikwiriye ndetse n'intekerezo zireba kure, kandi ku ngoma z'abo bami imigisha yageraga ku baturage b'Ubuyuda yarongerewe, maze iraguka igera no mu mahanga akikije Ubuyuda. Inshuro nyinshi izina rya Yehova ryashyirwaga hejuru y'ibigirwamana kandi amategeko yakubahwa. Uko ibihe byahaga ibindi, abahanuzi bakomeye bahagurutswaga no gukomeza amaboko y'abayobozi ndetse no gushishikariza rubanda gukomeza kuba indahemuka ku Mana. Nyamara imbuto z'ikibi zari zaratangiye kumera igihe Rehobowamu yajyaga ku ngoma, ntizashoboraga kurandurwa burundu. ndetse inshuro nyinshi ubwoko bw'Imana bwari bwaratoneshejwe bwaragwaga bugahenebera kugeza ubwo buhindutse iciro ry'imigani mu bapagani. Nyamara nubwo habayeho kwinangira kw'abayobotse imihango yo gusenga ibigirwamana, Imana mu buntu bwayo yakoraga ibishoboka byose mu bubasha bwayo kugira ngo irinde ubwo bwami bwigabanyije kurimbuka burundu. Uko imyaka yahitaga kandi umugambi wayo kuri Isiraheli ugasa n'ugwabijwe rwose n'abantu bakoreshwaga n'ingabo za Satani, Imana yakomeje kugaragaza imigambi yayo y'ubugira neza binyujije mu kujyana mu bunyage ishyanga yatoranyije ndetse yageraho ikabagarura. Kwigabanya k'ubwami kwari intangiriro y'amateka atangaje agaragazwamo ukwihangana n'imbabazi n'impuhwe by'Imana. Ubwo babaga bavuye mu bigeragezo by'umubabaro bagombaga kunyuramo bitewe na kamere bavukanye niyo bitoje yabaganishaga mu bibi, amaherezo b'Imana yashakaga kwiyereza ngo bayibere ubwoko bw'umwihariko bugira ishyaka ry'imirimo myiza, bagombaga kuzirikana aya magambo ngo: "Nta uhwanye nawe Uwiteka, urakomeye kandi n'izina ryawe rikomeranye imbaraga. Ninde udakwiriye kukubaha mwami w'amahanga we? Mu banyabwenge bo mu mahanga bose no mu bwami bwabo bwose nta uhwanye nawe. Ariko Uwiteka niwe Mana nyamana, n'Imana ihoraho n'umwami w'ibihe byose." Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 6 wa 7 n'uwa 10. Kubw'ibyo amaherezo abasengaga ibigirwamana bagombaga kwiga icyigisho ko ibigirwamana bidafite ubushobozi bwo kuzahura umuntu no kumukiza. Imana zitaremye ijuru n'isi zizacibwa ku isi no munsi y'ijuru. Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 11. Mu kuyoboka Imana nzima konyine, umuremyi wa bose n'umutware wa bose, niho umuntu ashobora kubonera ikiruhuko n'amahoro. Bafatanyirije hamwe, amaherezo abahanwe kandi nabo bakisubiraho bo mu bwami bwa Isiraeli n'ubw'Ubuyuda bagombaga kuvugurura isezerano bagiranye n'Uwiteka Nyiringabo, Imana ya basekuru, kandi bakayivugaho aya magambo ngo: "Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo. Isi n'abayirimo yayikomeresheje ubwenge bwayo, ijuru yaribambishije ubuhanga bwayo. Iyo iranguruye ijwi mu ijuru haba guhorera kw'amazi, ituma ibihu bizamuka biva ku mpera z'isi. Iremera imirabyo kugusha imvura, izana umuyaga iwukuye mu bubiko bwayo. Umuntu wese ahindutse nk'inka nta bwenge agira. Umucuzi w'izahabu wese yakojejwe isoni n'igishushanyo yicuriye, kuko igishushanyo cye cyayagijwe ari ibinyoma kandi nta mwuka ubirimo. Niby'ubusa ni umurimo w'ubushukanyi, ku munsi wo guhanwa kwabyo bizarimbuka. Ibera Yakobo gakondo ntimeze nk'ibyo, kuko ariyo banze ry'ibintu byose, kandi Isirayeli ni umuryango w'umwandu wayo. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye." Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 12 kugeza kwa 16.